Music.com.
It's a brand new one.
Ipina Zambonga.
Black Gangster. 420777. Alongside.
Hey. Shike swag in the beauty. Jobo finisher, 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 finisher. Zone boy baza.
Na inangana sometimes. Ikutali makwalimu. Nikuitumela kumadamu. Yanfila yomulimu. Anikoni yokumu ya ya ya. Na ya kwa ya ya ya. Our love is a fire. I'm not a liar.
Malavu yeti irenge pula efafaza. Nalisia mwali vizo de la faza. Kantiri nyalula unamusweli mwali babasa. Nakula tamane kufita ni wome. Ama cheap lies baby tete ya gombe. Tupa itinge Mrs. Kangombe. Nikuba mifafaza nge songa mwone. Hey Mrs. Black, your hub is dark. But you ain't mind it, you know I can bite it. No one can fix it, our eyes on fire, check. Unachona means it right.
Na inangana sometimes.
Kutali
makwalimu.
God blessed me. Check.
Ila yomulimu. Anikoni yokumu ya ya ya. Na ya kwa ya ya ya. Our love is a fire. I'm not a liar.
Thank God kuwena yani file. Yani file simama saka sisi alifile. Wangu wangu chole fani silifele. Luna kuyosiana konjilifa silifele. Yeki type yesa latiza maruma. Moka wezi nipilu beta kakuteke vuma. Ni utwa jazenge lumata elema. Nina kukariwala na nekele nifuma. Haka latiza madoti kakirini. Kafresh mumu zivela kirini. Akika type kakatula vaseline. Kono kitype yeni pangelanga mapulani.
Na inangana sometimes. Ikutali makwalimu.
Finisher, finisher.
Shake swag in the building. Zomboy baza.
Anikoni yokumu ya ya ya. Na ya kwa ya ya ya. Our love is a fire. I'm not a liar.
Zola muli muli fuyozi. Mbonyi asilo kumusali wasilozi. Mwana kwea tala nilikoza. Mwana kumofuma na inge afokozi. Unila tile nsina negesheti. Naziva kule hanyo 100%. Love ya unailambilwe simenti. Mbali social media is appreciate. I'm not a liar. I'm feeling fire. Kwa kwa kaya. Nina naya. Haiba mwalat. Mwipulaya. She's on fire.
Na inangana sometimes. Kutali makwalimu. Kutumela kumatamu. Yanfila yomulimu. Anikoni yokumu ya ya ya. Na ya kwa ya ya ya. Our love is a fire. I'm not a liar. Kwalimu nikuitumela kumadamu yanfila yomulimu anikoni yokumu ya 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 na ya kwa ya ya ya. Our love is a fire. I'm not a liar.
BDH President 420777.
Zone Boy, DJ Baza, Agatia, Kesho Makwengo, Dr. Mbala, J Martin, GM Viper, Ash Goes 189, Mutawa Maglazi, DJ Yange Yange, DJ Smiler, DJ Momo Diva, all the recording
download
label.
It at
I salute Anamera Mututwa.